tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
fuli damle to boggi jande ko fandu hala Mamadou Samassi ko jom nyalle sakrabe hiribe keram ben ke wala mayo na jokitile sahal leedindi galnatige sababu ngabinde kulle kewde ben mayo go ko ngoni fartiji mudun do jamare ne yella hore jo leedi Senegal Bassirou Diomaye Faye woni ben leede ASD keddo le CDAO yalla hadde fusgol feddende rentude hun tande hore golleje bangal fina tawatur siagal e gurude juude leede tati AS ngondi kambet susli kartal do dabre dental golle fina taw leede sahil de dimul sembe korju amen hande kigiri aljumaari sabu tati 2024 bismillah sakrabe kewal ndiam mayo rano go benna na heddi wadde burandaji do horizon gaji mutile wudundu he tumbutu e gawule sahal leedi mali himbe dadde burandaji kewdi benna fratiji goddi na fewti e jamarnde ndiam mayo go ngabbini ben kulle kewde benna hono geroji boggi leedi ko nande mu den hunde wembide sanne jamara dido nokkuji fatiya tarwon ko hebene kede fosango usman yal buli al sisi
motti do mayo go heewi pet awtobe himbe wobbe wadobe golleji bangi mayo go koliti metti mu ben ko jeta kulle ndiyam yogaje de mbowa yide Boubacar Dembélé awtodo gondo lay o region holtiwide wadde o golle joni farati ana e mudun
hitan hikka kamin jihi kulleji kaydin sanne saatu miden jiya ngata li ndiyam dam tawi o heewa tawe do amen do fi kulleji kaydin kewdi goddi kasen miden jiya do ndiyam dam ko watta jaati fay min da tawere do majjam fay ko boya ko takale am goto awoydo ngata bilike e boggi mudum
laliga jokan ko wadi fu wonko nafata honno waaw hala e birini to direto li region Tumbutu awtobe kebi nafasan hika sabe nabugul ndiyam mayo go li ikewdi majunodi wondi be gondi yide hika do woni ko holten wiide Faraji Diallo gorko mawdo baro duubi 16 gondo li ndingendi
haadidi ka kuna gergo dam kan nati fa jabbiti ngaso gonga o sabe majjam liddi kewdi dimi ngoti no fe yide hederdo amen do wardi e majjam idi kebe faylo pete
holtindi wede fa joni faratiji anangodi e natugol ila meje le ciudi bokiyate to tumbutoto e buram de jongawo yum sabe hewgol belidi e gori goddi ndiya meje de nyanno leemu ben
sakramu tuta klamo du kobran bonga bem am facebook andu x twitter kido wakar joni fa hunde hatta leda ASD heddade lesi de ben ngal kado hala woni ko hali kanko ben horojo leedi Senegal Bassirou Diomaye Faye holti wiide do mo tajiro wiide sey hewti be do ana e le fedde de hewti du kabaru de nagu woni tidal mabbe maw jati heddade e le fedde de den o haldi do halaji to do ha leedi Qatar yaran be do famu kedan nako hebene lali tangare do fostango son nyaal buli al sisi
Docteur Balanjakite andindo kabaru politika ko tewtawdu holiti wiide kulol ana wodi hedde CDAO do yaltugo leede yogaaje e de fedde wi makko ngol yaltugol ana way buutude sembe fedde CDAO de
cette Afrique de l'Ouest qui est confrontée
Fernand Afrika ana wundi fewde tidalaji kewdi pawide e denago fayto himme yurmer e kebe ido halaji kanko Diomaye Faye ka ana way famrede hono wayngol makko leede kawtube lingal do dental cerango mudu
récent du président Diomaye Faye
kolati hedde kebal gollidal hakkunde leydi AS e CDAO ana waawi ɓeydude nafagaji ɗum woni ko holiti wiide professeur Sekou Diakité jannginoo faculté des sciences économiques et gestion Bamako
leyɗe
ɗe waajibi kina gollidal gollidal maɓɓe ngal ka wattake le dental CDAO kasen ham kasen ka leyɗe kawtuɓe le guɓal AS ngal waram gollididde goto goto mumen fuu e leyɗe ɓattiɓe ɗum gomɓe le guɓal CDAO kan e leyɗe goɗɗe kasen waajiɓe juuɗe leyɗe fuu jonka teddina ɓantare leedel kawtube ne gubal AIS goto goto ma edu fu watana hakille nafakaaji mudum
les autres
holtindi wiide batu leede CDAO ana haani wadde sappo e joyi lewru décembre ndu do yaltugol Mali Burkina e Niger leede fedde
talki hegol ben nuku demal hono gese en namu yamudu hewadama le dewtrende yamrama beta ko bum ko don don fana mudu yam ben yafinde huntangul hore ben aniya ko holti ben do gonbe le golleji ben pelle rewbe kanyudun gorben kambe demobe yalabe keba nukuji dembal den no hunde de huntani hore on je merci corps corps kanye goldibe mun en Salim Cissé yo ben goldo wali fedde lindi woni de kabaru demal ben pewtudo no e hun tanglo hore hon ido golleji demal won ko ni Mariam Koulibaly kedon fastango Ousmane Yalbouli
la loi sur le foncier agricole
sare ajbamaade do golleji gese do tumbande mon sappo e tata berde hali hala lam o kanye meri ngaji balla rewbe sukabe jokolbe yobde leediji do ndema do golleji mudun ko fawi de tumbande sappo e tata berde fi dabreji no rewbe sukabe jokolbe kebirta leediji do ndema sini dabre bamama na hani waden watte fu darte ala anatabe sabe handen men koliti de dewtere bawnde wadde de golleji mudun tabirte fa sukabe jokolbe kanye e rewbe keba leediji do ndema arande yo tugade do sare ajbamaade mudun arandeji nokkuji yamirore bale rewbe nokkuji do ndema fiide dabreji tawe e leediji temedere fu sappe e joyi ana warta e sukabe jokkobe kany e rewbe
e de fam egalement
golleji humtangul hore ben dental ben imal ima draji lede AES fuddi ande alkam sare don kenyen nogay en ben kenyen don alkam sare kenyen sappo idi décembre bu mako do non fana mudun yu do lede ASD bewa hunjande hore bangal finatawa bangal dun tursia gal e goldirde juude non kortangal hebi mujo mudu woni ministere hunide finatawa leedi mali ne kedona ko hewane Musa Agmaha gonno ton de dufa sang Ousmane Yalibul e sitasiribe
arentu de mo inde de dewtere finatawa fanda mudun yu beedude jingu hakkunde himbe fedde AES dun holti wide Mamou Dafé ministre commune de finatawa otilaji wa yotade tourisme mali.
Ce projet traduit également
au projet Fana Mudun yu fiide dabireji yalla jamaru dokkundira juude nato gotun fataade hollindira hajileji yalla bibbe leede meden golleji mudun ara yirina ko naari bangal finatawa di enannal mudun fatar kas hunjide tidalaji lafi dejere e golleji politigaagu fataade finatawa en
diplomatique mais socioculturel
hedde kanko kejaado ambassadeur leydi Burkina Daramane Diabaté holtiwide hokkindirgol hakkillaji hakkunde ɓe ɗum ken ande dow ɗi golleji waɗan fa fandaji tewta ɗi laato
o jooɗa haala nafa en sanne ko naari bangal golleji meɗen politikaku le leɗe meɗen fattar kasin le walle meɗen joƴƴinade ko noddirta AES so en dokkodiri juuɗe le muɗum ɗum natton saabe fanda golleji ko tewtelene walle fo hewte
nous permettre d'atteindre tous les objectifs
holtindiwide ɗum ken ande yurube Niger e Burkina kawri e golleji o batu kanɗo timmude sappo e nayyi lewru décembre ndu
studio tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mun itira Union européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañe coopération espagnole
leyata meɗen on nampal hande holtama wiide le nokkuji kewɗi leydi men ndi le ben coggu liɗɗi ɓuraɗi ɓoytike sande hunde nde gonɗini yimɓele gonɓe le région ngaji Mouti Ségou Sigasso Bagnagara Bankas e Bafla ɓe ben Alicissi heƴaɓa men ɓe kanni ɗum keɗɗan fastango sitasiri ɓe
bigon alhamdulillah jega
usu mel jetta Allah sabi liɗɗi ɓuraɗe tiɗañol man hannden le genni motti ɗo yoga majjana cotte temedde ɗiɗi e deɓe sappo yoga temedde tati kilo liŋu hannden to menega Bankas yo temedde nayyi e deɓe sappo yogoɗo ana cotta ɗum temedde joyyi aran noon kilo goto ana cotte fa temedde jeenayyi mbeɗa wawi heɓde liɗɗi ɓuraɗe no yaafiri noon ɓamde ɓuuɗi nogayi fatade ɓuuɗi temedere kilo goto ana cottane temedde nayyi yogoɗo ana cottan fa temedde nayyi e deɓe sappo ñol man hannden liɗɗi ɓuraɗe ana mata tatteji fuɗi sagodeji meɗen coggoji muɗum ana serti le lumoɗi yogana cotta ɗum temedde nayyi e deɓe sappo yoga ɗum fa temedde joyyi to menen ga Ségou liɗɗi ɓuraɗe wala ko yaafi ñol man hannden saabi aranno meɗa cooda kilo goto temedde jeenayyi watte joni ɗum ne cotte temedde jeɗɗi fa e deɓe sappo min gue miɗen miila ɗum wona hunde ko yaafi fa hannden
bangal muɗi kabaroji amen yontere nde yalla ne ɓeydoro famu keɗɗana ko heɓa e du fistango sitasiti ɓe
kabaruji meɗen yontere ana naari bangal bonalaji ko waɗa fettude e jamat to yimɓe lunɓe hiite ɓen li law masna banaba fotto guennodirten kimparana caggal muɗum manggal paɗaleydi malle holliti kayen waɗi immadraji mbari yimɓe lunɓe hiite ko heewi ɗiɗen nokkuji kabaru meɗen yontere kas ana jantaɗo ñolma heƴanadde haɓgol yurkuyuru kakole leydi mallen ko waɗa le jeene lewru décembre sesel ko suɓale muɗum hikka yo dokkodirgo juuɗe hayeɓen yalla yurkuyuru kako ana heeɓe mbala hayeɓe ko heewi holliti immadraji mawɗi an han waɗede fa hannen nde leydi mallen haɓa yurkuyuru kako kon mattele jande leydi ndin fattade tetugol gollal e nanan muɗum kabaruji meɗen yontana kasen ana janta do waɗegol kile noga e jeɗɗi bo ko noddirte espace d' interpellation démocratique AID ko waɗa tratat ƴaɓɓine sappo lewru décembre hitan uñaɗi ɗiɗi e noga e nayyi ko yaade talki temedde joyyi e capanɗe joyyi e nayyi wonko suuɓa hikka hewtina secrétaire permanent du médiateur de la république leyɗi jukkugoji haalalafa dewral do leydi kay e tajgo sariyade ne laabiri hollitama le muɗum en timminan kabaruji meɗen yontere ko naari bangal yamireji finatawa balane hokkama desowal le walle UNESCO le hitan hikka kabaruji muɗum yeɗama le jeegol lewru décembre ƴaɓɓino natke hunde ko weeli baale heewɗe jeŋnginaɗe fina tawde leydi mallin
dokkane kabaru jom hande sagam pawde ben dum timmi no beddo mi to bawdo utina himbeji modon do numero am 116 98 56 56 ko wala do ngatana hakilo jawbuji di den no bangal plan fu 37 321 mere mere non ka fambe fu buudi noga to le telephone jom cede tremere magazine yotere meɗen magasin yo kabaru keɓal yowi ɗum dow ɓen alhaali ɗatti ɓen leydi men ndi hewde sahal yottade ɓen ɓalir leydi ndi yimɓe lehoɓe hono ɓen julaɓe kañ ɗum kamɓe transporteur en goytiki alhaali ɗatiɗi ɓen ɗiɗo ɗati boni fayoti nokku ɓen ɓuyti jaati yawara yimɓele ele ɓen nokkuji ɗi donc en keɓahol tiwide ɗati muynaɗi na sambina yiro weele le leydi yalan ɓeɗor famu keɗana ko heɓen Ousmane Niali Bouly haƴaɓamen yogaɓe dow fesanko kanko Alsisi yo en kiri jaam
ley e région Kay jaagotoɓe e huminiɓe yawara kolti metti mumen e bonnande lawol Bamako Kay
sira cano laawi ɗi so gonga o ɗi moƴƴa ɗi bonni mobilaji amen ɗi fou saabi alhaali no laawi ɗi wordini minen chauffeur en ɓe kañe jeeyɓe mobilaji ɗi wakkati fou mi luttodira hakkunde Bamako e Kay so wonko coɗɗa aɗa wawi wadde yontere tawi ɗum yettakima aɗa hasindini e marchandise ngaji ma yogaji ɗi coɗɗa nga faɗi mobel ngel adude ɗo yettade ɗo gonɗa ɗo fou a tawan ko joguiɗa ko e hoore du fou timmi seeɗa ko heddi ko wajibi coggu mu ɗum nabbam ɗum ne nenata feewi comotoɓejamana
bonugol laawi ana torra sanne hominiɓe yawara ɗum holdiwide Mahamane Kunta secrétaire général fédération nationale des transports FENA
miɗe ada si kulle ñameteɗe fou ko yimɓe hasindini e muɗum transport darde muɗum ana mawni sanne ɗum ne wawa heɓude laawol du feewi so laawi kantiɗi wala sikka wala hen so laawi ɗi moƴƴa darde muɗum matete sanne e dow transport
keɓal région gawo ana way hono ko wati ɗum woni ko holtiwide Soumaylou Soumaré hoorejo conseil régional société civile gawo ewi makko bonugol lawol gawo sévare ana torra sanne guendi ndi
ñalawma hande o min dulla feewi wiide laawi ɗi wona ko boni tankuy laawi jaati woni ko wala ɗum saabi so gallure nde kulle ɗe hasindini e muɗum heɓata ko joguiɗen le région gawoɗo le ñalawma hande o fou algérie na ɗum niger iwrata pinasiji ɗo ana ɗom aɗoji kulleji ɗi yimɓe hasindini e muɗum nga iɗi taaɗi sanne ñalawma hande o keɓal wala yimɓe wala ko gollata kulleji ɗi fou ko
dari lewudde e saaha leydi meɗen ndi gelle kewɗe woni ɗe ndiyam maayogo naate ley muɓɓen ley jonte cakkitiɗe ɗe leyɗen gelle ana yuwaru ley e région Motti yimɓe o cercle kolti metti muɓɓen e o kabaru
ndiyameji kammu o bonni laawi ɗi fou ndiyam maayogo kañu ndu wari ɓeeɗi bonanda o fay so ndiyam ɗam ɓeeɓi miɗen jogui tiɗɗal banggal ɗati so ɗi muƴintinaka wala fou tomin mbawi yaade ɗo amen ɗo yuwaru ɗo ndiyameji ɗi bonni laawi amen ɗi fou ya warta amen fou pinasiji min
gaɗirta
kabaru muɗum ana hulɓini to ɓuurem todu ley e région gawo e wi Ibrahim Abouba Karine Mayga cayiɗo guendi ndi pont hakkunde ɓuurem e gawo ana wondi e samude sini ɗum waɗi wala fou ko wawata naɓere kasen ley guendi ndi ɗum holliti wiide o cayiɗo ɓuurem
mayora newo ngo nabbi fa ƴaɓɓiti ɗum tacci laawol ƴaɓɓortowongol so wara gawo hande yimɓel gomɓele gelle ɗe kañum en wondi wadde immadaraji so ana hebbina cakuji jaareni famuƴira digɗi cakkorto ndiyan ɗam dabere hani fi heede no yawiri yella laawol ana heeɓe yettade ɗon coggu kulle ɗe yimɓe ñamata ɗe fou ɓeydi
kanko noddirteɗo docteur Modibo Mawo Makalu andinɗo kabaru keɓal woltiwiɗe ana moƴƴi sanne laawi ɗi moƴƴintine dow daranade ɓeydude keɓal e jirwere
laawi darde muɗum ana mawni sanne nde yirwere neɗɗa ko fa yetto keɓal leydi fayi ndenago e hoore so laawi wala ana tiiɗi huncenede laawi ana wawi latade sababu newnin jagoji hakkunde yimɓe adugol kulle to ɗi muƴinte so wadda ɗum nokkuli to ñamete fou laawi wawi newninde ɗum eɗi wawi sembinde gondal hakkunde siŋaji huncude yarde yesso keɓal leydi e hoore
fa waylitere waɗa yirwere keɓal leydi ɓeydo emin lanodiriɓe fou gaɗɗinoddago fewde e laamu o e gollidiɓe muɗum darano yalla laawi leydi meɗen ndi ana moƴƴintine